jewe yubugome Chera kuhari misa Nichi chagu hinduye Nabdi iso chijira Itawe nebini gusa Itangaro na mashari Bira kugarish Ere danaru enje chereso Sifita ongu unjira Wasiwe na kufaho Wahindu tute Wasiwe yubugome Chera kuhari misa Nichi chagu hinduye Nabdizo chijira Itawe nebini gusa Itangano na mashari Bira kugarish Ere danaru enje chereso Sifita ongu unjira Wasiwe na kufaho
Tuzariri bindiri basha Hallelujah, amen tuza nchuti tuza tungurwe
Mbegi tishimo tuza jira tugezeyo tuza baturikume na bachu twabuze tuza irimbara indirimbo yo kunesha tuturabeho wasiwe tuzongera kuturusha agahinda nikasabayo ahoreza nshuti nifurije kuzabayo mbega ibyishimo tuzagira tugezeyo tuzaba turi kumwe n'abacu twabuze tuzaririmbana indirimbo yo kunesha tuturabeho wasiwe tuzongera kuturusha agahinda nikasabayo ahoreza nshuti nifurije kuzabayo mbega ibyishimo tuzagira tugezeyo tuzaba turi kumwe n'abacu twabuze tuzaririmbana indirimbo yo kunesha tuturabeho wasiwe tuzongera kuturusha agahinda nikasabayo ahoreza nshuti nifurije kuzabayo ahoreza nshuti nifurije kuzabayo